Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bizgaho nange Venuste Nshimiyimana. Muri iki kiganiro cyo gusoza umwaka no gutangira umushya turasubiza amasi inyuma twishimire abaje mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka babo bakababona kubera igihe gito ntabwo muri bushobore kumva inkuru zababonetse bose twabahitiyemo zimwe duheriye ku bwinshi bw'imyaka yari ishize batandukanye n'uburyo batandukanyemo twifuje kurangiza umwaka twishimana n'ababonye imiryango ijwi ry'Amerika radio yanyu ibigizemo uruhare ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Umubirigi kazi ukomoka mu Rwanda Hélène Eveline Schmidt yaje mu kiganiro ashaka umuryango we yaramaze imyaka 50 ashakisha yarahebye yabyawe n'uwari umuyobozi wa teritwari umubirigi Antoine Schmidt mu gihe cya gikolonize umuvandimwe we twamubonye muri Tanzania nyuma y'imyaka 61 asubira mu Rwanda bahurira yo kugira ngo bazajyane ku ivuko dore inkuru twakoze ageze mu Rwanda. Madame Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka 20 ahuye n'umuryango we ibyishimo biramusaba.
C'est difficile de savoir que
birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye. Ndibaza niba ari byo cyangwa se nongiye kurota. Ndishimye cyane.
Mais bon, je suis très contente.
Ikiganiro agasaro kaburaga kijwi ry'Amerika cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe Métis du Monde mu gushakira Madame Schmidt umuryango. Yamuhuje na murumuna we Mariana Faustin Karangwa wavuye muri Tanzania aje kumwakira.
Avuye mu ndege amanutse hariya kibanza cy'indege kwaramukanyije. Amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya kugenda kubera ko nishimye.
Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we Gakwerere Manzi Claude yaramwumvise asanga aza ababyeyi be ndetse na murumuna we Mariana yihutiye kubimenyesha guhuza Eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa.
Ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuza abantu bamaze imyaka irenga 50 bataziranye ariko ikabahuza. Nkabashimira cyane cyane Ijwi rya Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho tu ihuza imiryango.
Yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga, Madame Schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu Rwanda yawubonye arishima arashima.
Je suis très reconnaissante pour le Voice of America puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc j'avais presque perdu.
Ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye. Nari nataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye. Ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpure n'abandi bagize umuryango.
Et aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc de quelqu'un qui était un peu seul, perdu.
Kumuntu nkanje wari nyakamwe ndi nyamwigendaho iburayi ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri Afurika ko mama ari umunyarwandakazi. Nari narabuze aho nerekeza
Donc, je me sentais complètement perdue. Et bon, je suis déjà venue avant.
Nigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2013 nje gushaka mama ariko ngarutse nje guhura n'umuryango wanjye ndanezerewe cyane.
Ma famille je suis très 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 émue et contente.
Hélène Evelyne Schmidt numwe mu bana bavutse mu gihe cy'agikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura abanyi n'abakabajyana iburayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo. Abametisi bo mu Rwanda bari bakiriye kumwakira
nk'abametisi, ndavuga mu izina ry'abametisi, twishimye cyane guhera igihe twumvise iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje, nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abametisi dukundana. Verine we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bametisi benshi.
Madame Hélène Evelyne Schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro Agasaro Kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cy'agikolonize.
Thank you, thank you.
Thank you, Voice of America.
Yes, thank you.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 mu kwezi kwa kane. Umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i Butare yahunze bamuhetse agera muri Zaire. Ababyeyi be babaga muri komine Giti ahahoze ari muri Byumba. Ku itariki ya kabiri Ugushyingo 1996 nibwo inkambi ya Kashushe yatewe abari bayirimo bakwira imishwaro. Hitiyaremye Aimable wari ufite imyaka hafi itanu yahungiye mu ishyamba aza guhura n'umugiraneza wamufashe akaboko bararana rubunda kugeza bagarutse mu Rwanda. Hitiyaremye Aimable ari mu karere ka Kicukiro akagari ka Gitaraga umurenge wa Masaka.
Intambara yabaye mba i Butare kwa nyogokuru, ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba ibyumba mu cyahoze ari Giti. Hanyuma intambara ibaye tujya guhungira mu cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi yabitaga Kashusha. Hanyuma biba ngombwa yuko hatera intambara turatandukana, kugeza na magingo nayo ngayo abo bantu ntago nongeye kubabona.
None se ko wari Butare bo bari muri Giti wahuriye Kashusha, nyuma byagenze gute?
Kashusha twagiye tuvuye muri Butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru, n'abo bantu twahunganye. Mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye, gusa bakambwira yuko papa na mama baba muri Byumba mu cyahoze ari Giti.
Ariko ubu ntabwo uzi nimba barahunze? Ntabwo wigeze umenya amakuru yawe?
Oya, ubwo intambara yarinze ba ntari nababona.
Hanyuma se muvuye mu nkambi ya Kashusha wagarutse mu Rwanda, abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nawe mu Rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari?
Aho hantu muri Kashusha mu nkambi tuhari iyo ntambara iba, niho twatandukaniye. Ngo muri famiye nabanaga nayo, nari ndi kumwe n'umukecuru wa nyogokuru wanjye, nkabana na mubyara wanjye witwaga Maria Ntakiruta Imana, na ba marume banjye babiri, umwe yitwaga Vedaste undi akitwa Spiriyani. Icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi, Vedaste yari yagiye gushaka imiti kwa muganga, mukuru we ariwe Spiriyani yari arwaye. Dutandukana rero nguwo, ubwo intambara yateye buri umwe acukwe, ari uwo mukecuru yaciye ukwe, n'abo ngabo baciye ukwe, kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabo nzi.
Uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhe izina, yitwa nde?
Uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya. N'abo ngabo amazina yabo nzi, usibye mubyara wanjye nzi amazina ye yombi, abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga.
None se Maria Ntakiruta Imana ni mubyara wawe?
Yari mubyara wanjye.
Ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru, ari uyu Vedaste na Cyprien, mwese byarakubise muratatana, ntabwo uzi irengero ryawe?
byarabaye turatandukana ntago nigeze menya irengero ryabo.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije twavuye mu Rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya, kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere, kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite, bakavuga ngo umuntu ubasha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo nujya mu mwaka wa mbere, basanga ngiye simbishoboye, baramwe ngo nimeze garidiyene. Iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda.
Yego. Hanyuma 1997 mugaruka mu Rwanda. Ugarutse mu Rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite?
Ngarutse mu Rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya Kongo, tubana muri Kigali hano n'ubundi ahantu bita Nyamirambo hariya muri Rwampara. Tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga, abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire, tukujyane mu rugo, bazagufata neza, bazakurera. Uwo muntu wanjyanye angejeje mu rugo n'abo bantu bandeze na magingo n'aya ngaya nibo nita papa na mama. Mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo aya n'ayo.
Ariko se ikiyaremye tubwire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwana w'imyaka itanu itandatu ahungate agendate ayo mashyamba umbwira wahuriyemo n'umuntu wakugaruye mu Rwanda? Mbwira muri makeya ibyo wibuka.
Muri makeya ibyo nibuka tuva mu Rwanda, byo mbyibuka ni uko nagiye bantetse hamwe barankiraga imbere nkagenda, namara kuruba bakankira mu mugongo. Nuko uburyo nahunzemo, noneho ako tumaze kugera hariya muri Zaire habayeho nk'agahenge, imyaka isa nk'iyisunitsemo. Noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza. Hanyuma ubwo intambara ku bisebo mwe burira amashyamba abandi bagira ibiki, nuko nanjye ndarorongotana mpura n'umugira neza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho uzarara, aho nzagwa nawe uzagwaho. Nuko twazanye mu Rwanda, ariko tugeze mu Rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza.
Nyuma y'imyaka 29 Nzabonimpa Bernard avanye Michel Hitaremye ku irebero akamuhungishiriza i Butare ku Mukoni, aho yavuye ahungira muri Zaire. Twamubonye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mukarange, akagari ka Rugerero, umudugudu wa Rurembo. Yahavanywe n'umugiraneza, inkambi zimaze gusenywa. Nyuma y'imyaka 25 Hitaremye abonye umuryango wabaga mu Rwanda.
Uraho neza Bernard?
Muraho, murakomeye.
Meze mute, nukuri ndishimye cyane kumva mukiriho.
Turiho.
Nukuri ndumva nishimye.
Turiho, turi kugushaka.
Nabonetse ndahari ndi Kigali, sindahari ndishimye cyane, niteguye kubabona rwose, mfite ubwuzu bwinshi kubabona.
Turahari, mama wawe arahari, nakure konsoli.
Mana we.
Arahari, nabagaza. Arahari. Bene nyoko bose barahari.
Imana ishimwe. We ubuse muherereye he?
Ndi Mukarange, nyine mu murenge wa Mukarange. Wigeze kuvuga ko wagiye kudushakira giti ahantu bita giti, none ubu urabonetse.
Nose guha umugisha bagaheka, unkoreye ibintu ntarinzi ko bizabaho kuri isi y'abazima. Dukeba nibaza icyo nzabwira abana banjye. Ni ukuri ndishimye. Imana iguha umugisha, iguha umugisha aguhe n'ijuru.
Urakoze cyane Aimable, nanjye ndagushimira kuba waraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Utwizeye, uvuga uti nimumfashe. Wowe hari ikindi ushaka kongeraho Nzabona impambere y'uko ngusezeraho?
Ndagira ngo ngushimire, Imana ikomeze iguha umugisha kandi ikomeze no kujya muhuza abantu. Iki ni igikorwa gitangaje, abantu rwose tugomba twakagombye kwishima twiteguye ko twabakira pe
ngaho rero namwe mugire umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze Imana bakomeze kandi namwe turakomeza kubashabira
murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
Mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo abari mu bice bya Kabuga Kanombe na Remera bahungiye mu mujyi wa Kigali bamwe banyuze muri Eto ku Kicukiro nakiri umwana w'umukobwa waburanye n'ababyeyi be bahunga afite hagati y'imyaka itatu cyangwa se ine yitwa Nonciata Kaneza atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Katabaro umudugudu wa Kigarama dore uko yavugaga amateka ye
nagira ngo mumfashe nange mboneko nabona umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside
umuryango wawe mwaburanye gute byagenze gute hari ryari
umuryango wanjye nyine usibye ibyo nibuka twaburanye nyine turimo guhunga ahantu twari twakambikiye noneho bariruka barahadusiga nyine dutatana kuvuga ngubwo kugeza isa
aho hantu mwari mukambitse hitwa gute
aho ntago mazi usibye ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za Murindi niko bambwiye umuntu wanoraguye hano mu mujyi niko yambwiye
ariko se aho mwari mutuyeho urahazi urahibuka
ntago mbyibuka
n'ababyeyi wawe amazina yabo ntabwo uyazi
ababyeyi wanjye numvaga bavuga ko yitwa Butera
yego
mama nkumva ko bavuga Flori
Florida ntari ntandi mazina baruzi
nayandi nari
muganira ntwigeze wumva avuga komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo
usambiye ko yanoraguye mu mujyi kubera ko yanantoraguye ngo agahita njyana muri Congo
yego
bo bari batarahunga i Kigali
yego
anjyana muri Congo arongera arangarura turakomeza turabana nko muri bibiri na cumi na kabiri yaranganirizaga akambwira ate tuzashakisha gute ndavuga nyine uko imbaraga zawe zingana kubera ko nta bushobozi yari afite niko uzabikora
ndifuza kubumvisha ukuntu Kaneza Nonciata yavanywe mu menyo ya rubamba ari igitamba mbuga bigakorwa n'umubyeyi w'impuhwe nyinshi wigomwe byinshi kugira ngo acungure igisekera mwanzi yamuraranye rubunda mugendana amajoro n'imitaga nguyu nyirabashumba Patricia
Saya mwana rero leto ko yari mutoya ibintu byinshi ntabwo abizi
yego
Uya mwana njyewe mvuye ku isoko hari muri Jenoside
yego
yari igeze mu kwezi kwa gatanu uko nyine yagendaga ahunga niba ari ahafashwe niba ari ahagize abantu bagahunga bakavamo uriya mwana rero duhura
yego
twahuye njyewe mvuye ku isoko mbona ako kana mbona karagenda kari konyine mbona mbese nyine ijisho rya mukuru nabonye kadafite aho kajya nta kerekezo kari gafite noneho ndamubaza ese mwana ugiye ntaho amaze kumbwira ngo ntaho ndamureba nsanga uwo mwana ari uwo mu mpunzi kubera ko icyo gihe ku Kimisagara hataga impunzi ziva i Kanombe
Pawe Felicien Butera twamusanze mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu akagari ka Nyarukembe umudugudu wa Rubona dore uko yabyakiriye
Nari ntoya hari kabuka noneho tuzo guhungira mu mujyi mu gasantere ka Kabuga
hanyuma muvuye Kabuga mwageze gute rero mu mujyi rwagati Kigali
rwagati ku mujyageze abenshi Kabuga nta hamwe makeya nubo bari bambwiye ko yageze kuri Aheto ariko natekereza kuri Aheto ikimbaniro ryahabaye kandi kayari kakiri akana gatangira uwa mbere niyo mpamvu ntaho niriwe nabamuhebye nari ndi ko byarangiye kuko ngo habaye ikimbaniro cyane ndavuga ni kubera ko ari akana n'abantu bako kuba baraguye n'afakana ndavuga ni twese ndese umuntu ajya agenda kwa muntu ndavuga ngo munagiye aranya hundi ati ndese byawe n'ibitangaza
birumvikana kugira ngo wumve umwana mwatandukaniye Kabuga bakubwira ko yagiye kureto nta nubwo wamenye ukuntu yageze aho ngaho ku isoko rya Kigali ugiye kumva umwumva ari ku ijwi rya Amerika
kose kandi nano ijwi rya Amerika kugira ngo zimwe na rimwe abenshi kugira ngo bari twebwe abana n'umuntu cyangwa uba tubina bisobanukiwe naye na mwana batumye abageraho ni nk'ibitangaza imana yashatse uko mbese ijwi rya Amerika ubunanye ndaga nikurikirana buri gihe
nibyo
buri gihe
Kaneza Anonsiata umwana wari ufite imyaka 4 muri 94 yabonye umuryango we nyuma y'imyaka 29 nyuma y'iminsi 3 gusaje mu kiganiro agasaro kaburaga navuganye nawe amaze kubonana na papa we yasabwe n'ibyishimo
narishimye cyane narishimye sinzi ukuntu nabivuga narishimye anawarishima aranganiriza nyine ambwira ukuntu byagenze ambwira ko nyine twari twakambikiye hano kureto ariho twatandukaniye ambwira nyine n'iwacu nyine nyirizina ndishima pe narishimye kandi warakoze Imana izaguha umugisha
agasaro kaburaga
mu Rwanda kubera amahano yahabaye mu bihe bitandukanye hari abanyarwanda bariho baze kubasigaye bonyine batazi kwa rundi muvandi mu kibaho urugero ni musabye Imana Julien waje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abere nyina wabo aheruka dore hashize imyaka 35 akibaho uwo mwana twaramubonye ubu ni umugabo w'imyaka 35 wubatse dusubiza amaso inyuma twumve uko musabye Imana Julien yamuvugaga atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama kagari ka Rugira umudugudu w'Ihuriro
ishe yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akamba ni nawo uwo mwana yahise nyine yitaba Imana njye nsigara mbi nyina wawe igihe rero cyo kugira ngo uwo mwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se uwo mwana ari umunyagisenyi yitwa Ngarambe Desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenge wakoraga muri CHUK kawakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara ibi irateye ubwo umwana tuburanye gutyo ni ubwo rero umuntu yaje kundangira ni nasanze mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
umushiki wawe ngo murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera muri munara hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye
izina ise yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri ise ni Ngarambe wakomokaga ku Gisenyi akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi bambwiraga ko akora muri CHUK yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze
wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari icyo azi kuri uwo mwana
ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe
ikibazo mfite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko uwo mwana ariho mba na komunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
uhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa Yosefu Nzaramba wari umuganga muri CHUK witwa Desire Murenzi ashobora kudufasha twaramubonye aradufasha duhuza na Yosefu Nzaramba atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kavumu akagari ka Tetero umudugudu wa Gatsibo ari mu kiganiro agasero kabura gahura na nyirasenge.
Murakoze.
None mbwira ni wowe duheraho umwana washaka gahashize ibyumweru bibiri uje hano mu kiganiro agasaro kabura gawo muheruka hashize imyaka 35 ni Yosefu Nzaramba n'umwana wa murumuna wawe yabyaye hanyuma tumusabira kaza kwitaba Imana muheruka ridashira none kuba warabonye umwana wawe wo byakiryo te
narishimye cyane cyane kandi namwe narabashimye numvise nyine mu mutima wanje shimye Imana cyane kuko namubonye
yego ariko turagaruka ku byishimo byawe mu kanya mvugana n'umuhungu wawe nawe yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko ngifite umuntu ukomoka kuri mama kuri yisi none birashimishije ko nongeye kubona undi mama Yosefu Nzaramba umubyeyi wawe nguyu mbaye nka wa mubyeyi turamya twese ngo nguyu umubyeyi wawe none Yosefu Nzaramba wowe kubona umubyeyi wawe nyuma y'igihe cyose nibigeragezo wanyuzemo wabyakiriye ute
banuse shimye Imana buriya njyewe ntabwo nawo n'uburyo mbivuga kubera iminsi yari ishize n'imyaka yose ku myaka igera muri 33 35 yari myinshi kuba umuntu adafite umubyeyi kabone niyo umuntu waba umubona arimo aragenda ariko yumva ko nta mubyeyi afite nta muntu mu muryango agira buri gikomere kiba kiri mu mutima kimenywa nawo nubwo benda tutarahura amaso ku maso kubera ko nyiri ku ishuri ariko mu by'ukuri nabyakiye neza kandi byananshimishije mu gikorwa cy'izi Imana yakoze kandi no mu byo twavuganye ubushize navuga ko nshimye Imana cyane kuko iki gikorwa n'undi muntu wabona iki uburyo kivuga ndetse kuri njyewe ni ibintu bisa nk'aho byandenze mu buzima.
Urakoze cyane mubyeyi umbwira nabumva ijwi rya Amerika utunyuriremo niki muzaganira niki uzamubwira
ikintu zamubwira yuko nishimye bitewe n'iminsi nanjye ntabwo najyaga ntekereza yuko umwana kibaho nashakishije ntomboza gusa mvuga ndireka numve ariko ngiye kumva numva umwana ariwo ubwo nzamwakira neza rwose nishimye cyane muri njyewe bifite ibyishimo bishaje kubera yuko nzaba mubonye ari bwo bwa mbere ndumva nshimiye Imana cyane.
Agasaro kaburaga kabonetse
witwa Mukankunsi Mediatrice yaje hano mu kiganiro ashakisha umwana witwa Tuyisenge batandukanye mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 29 barahura kubera ikiganiro cyanyu agasaro kaburaga dushize amaso inyuma twongere twumve uko batandukanye. Mukankunsi Mediatrice atuye mu karere ka Gasabo akagari ka Kibagabaga umurenge wa Kimironko umudugudu wa Nyiramwana.
Muri iki kiganiro kugira ngo mumfashe wenda nibishoboka muzamuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Igihe rero jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi bahungiye muri Congo, umwana yahungiye muri Congo na bakuru be ari kumwe na papa we. Noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe. Uravuze uti 1994 barahunze bahungira muri Congo, icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru indwara nyine kwageze ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandasha amaguru yose ngiye ntabwo nabashije guhungira muri Congo, nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe?
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye yo ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage yitwa Rashe, ariko bakunda kumwita Kanyana Nzage. kubumvisha barasa bari mu mashamba y'ahantu bita muri Gatare igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashamba noneho ngo barashe yaramufite aramubwira ngo bagende umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda undi rero ngo nyina akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera
none se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 94
yari afite imyaka 3
none se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he
abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe batangiye kurasa rero wadahari iri ku ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari uwo rero uko muzungu warahaguma ubwo witwa Kaze na nyina Nzage bo baragenda noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we ubwo Kaze we yanga kugenda ataha ngo yanga kandagira amapimu inkweto ze zari zacitse noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi
nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe
oya nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye nkajya muri Croix Rouge Kacyiru njya muri Croix Rouge Ikabgayi njya n'ahantu bita ishogwe hose nshakisha umwana ariko ndaheba
wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha
yego
bakakubwira ko batamubonye
yego pe baka hari naho bashyize abana kuri la Sambroma hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirira gahinda
Saro kaburaga karabonetse Akasaro kaburaga karabonetse
Mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ndifuza kubaha akanya ko gusangira ibyishimo kw'abantu bahuye bari bamaze imyaka 29 batabonana bahujwe n'ijwi ry'America nshimishijwe no kubakira wowe mukankunsi Mediatrice nawe Michel muhawe n'Imana ikaze ku ijwi ry'America
yego murakoze
ndaguheraho wowe nk'umubyeyi umubyeyi wabimaze imyaka myinshi ushaka umwana ubu mukaba muri kumwe n'ikibazo wavuga uti kutari cabaza buri gihe ariko se nk'umubyeyi warumaze imyaka ingana gutyo utabona mwana wawe ubu mukaba mwicaranye tubwire kimwe n'abandi babyeyi urumva umeze uti
mva hari ibyishimo byarandenze nkuko wabibonye amafoto nakoherereje ibyishimo byarandenze amarira araza mbese ntabwo namenya ndikubwira ngo ikiso mfite ibyishimo byinshi cyane
muhawe n'Imana ari iruhande rwawe ubu tuvugana harashize ibyumweru cye tuvuganye mutari kumubwira uti maze imyaka mushaka naramubuze nawe agushaka ubu muricaranye ubu tuvugana nibyo nshaka kumenya urumva umeze ute
ndishimye cyane rwose pe mfite ibyishimo byinshi
noneho unyemerere ngusubize inyuma gatoya igihe umwana yari amaze kukumva nawe agafata agakona kaza aho gushaka igihe bakomaze bakugira bati umwana wawe araje amafoto nayabonye ariko se ukimureba mu maso waramurebye umubona nk'igitangaza kibaye waravuze uti gusa n'agasaro kaburaga niki cyarije mu mutwe wawe icyo gihe
cya mbere cyo natekereje ko ari Imana imunzaniye ariko cya kabiri nahise nibuka ko ndavuga burya bwose yomba naravugiye ku ijwi ry'Amerika kera birashoboka kumva naramubonye gusa nkurikije isaha yagereye mu rugo sinari mpari ariko aho namukubitiye amaso ko yaje nko mu gitondo nko mu masaa 3 ariko nyine namubonye ahajya mu masaa 12 n'igice z'umugoroba ariko nubundi nashakaga kubanza kubyakira neza ngo numve ko ariwe koko ngo rero nkumukubita amaso rwose naravuze nta babantu rwose Imana izabaha umugisha pe
murakoze cyane muhawe n'Imana Michelle muri kumwe muhawe n'Imana uranyumva
manda ku
komera cyane nawe ndakubaza icyo kibazo uza hano mu kiganiro agasaro kaburaga naguhojeje nk'abandi bantu ko mbigenza ngusaba kwizera ngusaba gutegereza ukazabona umubyeyi wawe wamubonye uramufite mbwira ibyishimo bya biranga na bite
byari ibyishimo urumva byari nk'umunsi mukuru Ubero imyaka 28 yari ishize nabona ababyeyi nari kumwe n'ababyeyi banje. Umva byari ibintu bibabaje. Aragakonye numva ndishimye cyane.
Muhawe n'Imana hari abandi bana bameze nkawe benshi baburanye n'ababyeyi babo kuva mu 94 kugeza n'ubu babashaka bakababura hari abaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bakagira amahirwe bakagira Imana nkawe bakababona ubu ngubu ubonye umubyeyi wawe mbwira niki wabwira abandi bana nicyo wabashishikariza gukora
icyo nabwira ni nabashishikariza nuko batacika intege naho kuko Imana irahari na barye bazababona bakanyura ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane mubyeyi mukankunsi nawe icyo kibazo ndakikoza mbere uko turangiza ubu ngubu Imana yakugiriye ubuntu nk'uko wabyifuzaga umuhungu wawe muri kumwe nyuma y'imyaka 28 hari ababyeyi benshi bameze nkawe nabo bifuza kubona abana babo nicyo wababwira muri kano kanya mbere uko turangiza
yewe ubu gahunda nafasha mubyeyi we nuko muhi nomero zange nkamubwira nishakira angaha kuko nje ntangiye kuba kuvugana namwe mu byukuri nta n'ukwezi gushize ubu rero umubyeyi wese namushishikariza kubegera mukamufasha ariko hamwe no gufashwa n'Imana ko ariyo nkuru ariko byose nabonye ko bishoboka pe ntabwo rimwe mufite ubushobozi buruta ubw'Imana ariko Imana irabakoresha kandi kubera imihati namwe mukiraho ni ukuri kubagana n'ibintu bifite agaciro gakomeye na nibajije impamvu ahubwo ntabikoze mbere y'igihe ariko ubwo ni igihe cyari kigeze ngo Imana isubize amasengesho yanjye
amasengesho yawe Imana yarayumvise nongeye kubashimira kuba mwampaye kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika ngushimire nawe muhawe n'Imana Michelle na mama wawe mukankunsi Mediatrice mwese mbifurije kugira urugwiro n'amahoro y'Imana
yego murakoze nawe turagushimiye
Agasaro kaburaga
witwa Mutsobekazi Esther yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi akaba mwene gakwa ya Simeoni wamubwiye ko yarafite abavandimwe mu Rwanda ariko igihe umuryango we wahagiraga nyuma ya 94 wasanze bamwe batakiriho abandi baratatanye yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri gakwa ya Simeoni bari batuye Inyanza Nyabisindu twarashakishije tumenya ko afite mukuru we witwa Suzanne Mukandikizi igihe cyo guhura ra ijwi rya Amerika yari hari Eric bagira ubusa tubwira uko byagenze
urwo rusako rw'umukecuru numva surwo umuntu uri mu kagatabaza ahubwo ubumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze u Rwanda
nimugwa niko waburiye hariya nozi nimuko kandi nimugwa ni niko urishijwe n'iki ngo ceceka turahari wangana turahari ceceka
turi mu mudugudu wa Nyagatovu akagari ka Kavumu umurenge wa Busasamana Inyanza hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda mu bavandimwe bahuye ku isonga hari madamu Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzanne na Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko bavukana kuri se na banyina batandukanye abavandimwe ntibarashira impumu
yewe badata batwese we utuburi hafi aho koko aha hafi nanga sundi ko yabasana na Maria urinda kurira sinabikubwiye se urinda kurira urinda kuvugira kurira byurira koko turaha hafi aha ngahe uhande rwawe Hari umura abantu berenye asinge barahari abo berenye nabo barahari nani ndacyahara bicyari mani shimwe we
mureke mureke
cyubahiro cyo witeka
buri cyane
mani shimwe ko gato atuze nige dushaka nandi kumushakisha
No, when it's a tear, we know me all, they can't shuffle. You was in the room, if any of them. No, but he was in the
room.
I just gave a fat of a caramel. I don't know the kind of a swim. I don't want to push a caramel, handy car. Who was the room? What?
I want to walk across the community and the walk on the chair.
Dear man, I'm going to wait. Look for you. This is no what? Nikomu sobeka uturi yahanga hafi
nacho
hafi hako sawa unyetari hafi
eh
ya kamana anje imani
ndale zivya yakoze
turayiririmba mukano we
mu mwaka w'1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro babyaranye abana babiri bucura ni madamu Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe Mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro gasaru ka Buraga iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita kwivuko bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko
ntago mfite ikintu cyo kuvuga kirenze gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe ndishimye birenze nta kindi kintu mfite cyo kuvuga ni ibintu bikomeye cyane birandenze birenze ubwenge bwanje ntago ndashira ubwenge kugiye ngo mbibone neza ko ari byo koko
akeka kuri kurota
ntago ndimo kubibona n'ukuri kuko ntago ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve ndimwe kwa papa gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho nta wundi muntu ubaho numwe numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye
ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze imyaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu turacyari na Mutsobekazi
nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha ntacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi nkagerageza kuza ariko simbonunzana bikanca intege aho numviye rero ikiganiro cyo ku ijwi rya Amerika gasaro kaburaga nange ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mpe kureba ibyo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze ni ibitangaza by'Imana sinzi ko nabivuga
umukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko yasigaye mu Rwanda uyu yadutekerereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga
narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika narabyiyumviye mbyumva sa n'uri mutuntu tw'udutotsi
ariko radio nari nayifunguye noneho numvise amazina ya sogokuru ndegukanicara kuburisha uriya mwana avuga amazina ya sogokuru ngaba yicondo na nyiraburu numva ni sogokuru na nyogokuru noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana numva ni gyewe mwabagabo mwe bwatinze gucya ngo mbivuge nta muntu ntabibwiye nibwo nabyukaga kare mbwirira umuhungu wanje nti uzi igitangaza nabonye abakobwa ba papa banshaki badushakishije bajakishije umuryango ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane yahise ahamagara I Kigali ngo ashake inomero zawe ngo uzu yitwerike bagire ubusa noneho uwo yazatse ni waje kumaniza Venusiti numvira tuzose ndazifite rekahubwo ngo uhiza Venusiti noneho rero Venusiti uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu bwarike Venusiti aramamagara aranyibwira ndambwira ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda byiza ukora nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati wari twiyumviraga kuko yanamubwiye ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva naramwumvaga kuko naranezerewe nta wabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe narabivuze uwariwe wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka nababwiye ko nabonye abavandimwe
hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
ubuse ntimubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubuse nabasha kubivuga ndabyishimiye ndamukunze mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi tuzamubona yatubyariye abakobwa beza nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye musobekazi ntabwo nabona uko mbivuga
bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi ry'Amerika kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe afitiye ubutumwa bakurikiriye radio
icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza icyambere cyo itugezaho ibiganiro byiza icyakabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi y'impamo ijwi rya Amerika nari kirashishikariza ndetse n'utararyumva kwagumva radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaba twongiye kubona umuryango ba mama wacu barapfuye ndishimye cyane ko nongiye kubona mama wacu umuntu uvi ndimwe na mama ntibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwa abantu ndumushoferi ni natwa abantu aho twiriye tuzengurukana basabye uruhushya ndabwira nti mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika kugasaba kaburaga nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureye tujye kumureba barankundiye tuzenguruka za gikondo tuzemera tuzenguruka Kicukiro igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda X ndabwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri mirezi ya kabiri igikondo nakateje imodoka baranyemerera ndabwira nti ntago nagenda ntamubonye naragiye musanga kukaza aho yakoreraga agisohoka murebye nese mwibwira kubera ko nabonye asana mama turasuhuzanya turishima yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize
ubutumwa bwa Nsabimana ntiburi kure y'ubwa nyina wabo
bikomeye cyane ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha ntabwo ari ukubeshya ni ibintu bikomeye ubu tuvugana mpagaze aho inyanza papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu nabonanye n'abakuru banje nabonanye n'umuryango wanje abahari bo nababonye n'ukuri ndishimye cyane bikomeye kandi ni bo bahumuje nabo
agasaro kaburaga kabonetse
inkuru nziza gasaro kabonetse yashoje umwaka 2023 niyo mwana wari ufite imyaka 5 muri 94 yaje mu kiganiro ashaka umuryango we amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu matyazo yaraturutse ahitwa ibuvumo muri komine ya Gishamvu kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi we n'abavandimwe be batandatu ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu maze imyaka 29 ntagakura afite kabo mu muryango we yirwa handi Karekezi Valensi atuye mu karere ka Huye umurenge wa Huye akagari ka Rukira umudugudu wa Kanazi.
Kinzanye no kurangisha umuryango wanje kuko genocide yabaye tutari kumwe, twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura. Genocide yabaye mba mu Matyazo nyine aho ngaho ubuntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyuma ko mvuka nta muntu hari samu nkugiye mbariho njya kwibera. Ariko genocide yabaye ndi umwana mutoya ndi mu myaka itanu ine gutyo.
Mbwira rero igihe genocide yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo, ariko se wari wagiye kubasura uturutse he?
Nari naturutse aho Ibuvumo nyine.
Wari waturutse Ibuvumo, Ibuvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende ikiganiro Gasaro Kaburaga. Mbwira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga, ntabwo nari Nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego. Ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa, izina rya papa banyita Karekezi Valensi, ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valensi.
Yego.
Ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi, aya mama ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Ndaho mama wawe?
Mama yitwa Nyirandaberetse Matilde.
Yego. Abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina. Akaba Kristina. Akaba Fabiani. Akaba nuwo bitaga Riberata. Akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine wariwe wankurikiraga witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwaga? Rutse kumva ko ari Buvumo ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo. Ni Buvumo, ariko ko uvuga ngo ni hakuno y'ikansi ni Buvumo aho bita kwitaba, bahita hari aho bitaga kwitaba.
Ndaharuzi. Yego.
Hari kwitaba ryo mu mujyi naho ni Buvumo muri rusange, ariko hari ngo hakuno y'ikaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njya ngira.
Mu gihe ikiganiro cyatambukaga ku Ijwi ry'Amerika, Innocent Nsabimana wakunda kwita Shumbusho yaracyumvise, ni umwe mu bambasaderi b'Ijwi ry'Amerika. Yaraturangiye atubwira aho dushakira. Twarashakishije tugera mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda, tuhasanga Felicien Uwimana bakunda kwita Ringo, akaba nyirarume wa Karekezi. Mubwira inkuru nziza yifuje kuvugana na mwishywa we, musaba gutegereza za gatoya nkamuhamagara ngo iki kiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 nta wuzi agakurukundi. Alo?
Alo.
Uwimana uranyumva neza?
Ndakumva cyane rwose.
Umuhungu wawe ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone. Karekezi Valensi afite izina rya se, umuzi kuri Yirirwa Handi, ariko ari hano kuri telefone. Nakubwiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire. Karekezi uranyumva?
Ndabumva, ndabumva.
Nguyu rero nyokorome Uwimana Felicien bamwita Ringo, atuye mu karere ka Gisagara, akaba avindimwe na mama wawe. Nguyu muramutse, reka duguhinda ya bukuru. Uwimana, nguyu mwishwa wawe, musuhuze.
Alo muze.
Ndahari, ndahari, ndi hano.
Muze, muraho.
Muraho neza sha mwana wanjye.
Murakomeye, murakomeye.
Muraho neza rwose.
Ye baba we, yo uranzi se jewe? Uranyibuka?
Nyanyoko ndamwibuka, na Tarisira ndamwibuka, na Karikiri ndamwibuka, na Kiti ndamwibuka, nawe ndakwibuka rwose.
Yego. Yego yego. No, nese.
Karo.
Ndishimye cyane, ndishimye cyane. Yego ndakumva.
Kwishima kwaje kwande, cyeka nkubonye nkaguhurira, none akumva nawe neza nkumva ndatuje neza.
Tuzahura, tuzahura nanye ndabishyira mu imbaraga nuko.
Nuza ndishimye nyo kunda nzahura nawe kora guna gasinziriye.
Yo, nuko ndabishyira mu imbaraga nzaza nanye ndumva nishimye pe.
Uracyari wone tumerewe neza.
Ndiho ndiho unabaye umugabo umeruka ndi umwana ee bafite twana tubiri nanjye narakuze nyine ubu ngubu nageze izindi nshingano
nimero yawe ndayiha uyu mwicyo wawe Karekezi Valensi azaguhamagara n'ibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi rya Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere yuko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishywa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo ntakiriho abica bawe n'abandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi ko ariho uhujwe n'ijwi rya Amerika urumva umeze ute
ibyishimo byazashye byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva meze nk'umuntu uri mu ndege
urumva uri mu ndege
nari nzi ko aryo genyine nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu nteze kuzabona ubu ndumva meze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru
muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye
ikiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane w'umuri na Faresi Imana iguha umugisha rwose ndumva nkore igikorwa gikomeye cyane ntabura nuko nanakivuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo nubwo Faresi ari aho ngaho nkaba numva nkwishimiye cyane urakoze w'umuri na Faresi Imana iguha umugisha cyane uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane
urakoze cyane ndagushimiye
wanjye nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe narebaga ubu nige ndi ugenyine cyane diriri
oh komera nanjye ndagushimiye Valensi hari cyo warugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo uri mushimira ushobora gushimira ukarangiza
mbere na mbere ndashimira mwe kw'ijwi rya Amerika muzeho by'umwihariko ariko tuzaganira tunareba na turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane nuko ndishimye cyane murakoze
ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze cyane nawe
ganiro agasaro kaburaga gisuzu mwaka 2023 gitangira mu mwaka 2024 ni hano ukirangiriye ndashimira mwebwe mwese bambasaderi bijwi rya Amerika mwe mudufasha gusohoza umurimo wacu wo kubashakira agasaro kaburaga ndashimira cyane ababyeyi mwasanze abana bayerera muri 94 bagizwe imfubyi mukababa hafi mukabafata mukabarera none mukaba bafasha gushaka imiryango yabo ndashimira abana badafite umubyeyi umwe cyangwa se bombi baza badusanga batwizeye Imana imanye barababona abatarabonye nabo bashaka ababyeyi babo n'abana babo uyu mwaka dutega amaso uyu mwaka uje ndasaba cyane ngo muzababone abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00120724 nongere gishubiremo 00120724 naho ubutaha mutangire umwaka neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana bavugana kwijwi rya America agasaro